Esikhathini sanamhlanje cishe wonke umuntu omusha unayo i-cellphone, ama-smartphone avesa gqoqa umhlaba awulethela emnweni. Indima lengelula kumzali kuyihlakula yikho namhlanje ohlele nezomndeni sizokhuluma kabanzi ngemigudu yokuvumela izingane ukuba nama-cellphone. Angibingelele ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba focus on the family. Sithole nanku umbuzo kumzali okhathazekile. Iy'ngane zingavunyelwa ukuba nama-smartphone nokunye kobuchofochofo? Umdala wethu useyashayela ngakho bahlale besemgwaqweni. Uwakwami yena ucabanga ukuthi bayawadinga amafoni ukuze bakwazi ukuxhumana nathi. Nikubona kumqondo omuhle lokho? Okuningi kuncike ey'meni zomndeni wakho, izinga lokukhula ngengqondo kwey'ngane zakho nenkambiso futhi owayefaka kuwo bekhula. Ubuchwepheshe bungaba usizo kithi nokho unabo futhi ubungozi. Uwakwakho ushentshweni ngokuthi babe namafoni ze bahlale bexhumeka kwazise yonke into iyashiya kulezi insuku. Nokho lokho kakuchaza ukuthi isu olicabangayo kalidingiso lesibili. Linezizathu zalo eyizwakalayo. Uma unqoma ukuba lonke ilunga lomndeni libe nefoni nokho kuhle, uqala ubeke imigomo. Beze umndeni wonke nihlale phansi, benze bazi abantu abakho ukuthi ekubeni kwabo namafoni kuzoba ney'nqumo ey'cacile zokuwasebenzisa. Siphakamisa ukufake nalokho okulandelayo. Emndeni eminingi okunye okuxhumekeke ekusetshenzisweni kwe-cellphone izindleko zokufona. Kulula kumuntu omusha ukuyibhubhudlela nje i-airtime. Ngaleso sizathu sikhuthaza ubenze bakwazi ukuyithengela bona uma bezoyibhubhudla. Lokho kuyinto elindelekileke. Yebo, usengasiza nge-airtime. Nokho kumele kube nomklamo ongadluli kuwo. Uma bedlula sekokhokha bonake kusemqa ukuba phambi kokubanika imvume yefoni baqale baqeda umsebenzi wesikole nayo yonke imisebenzi yasekhaya. Sinalo usolo ukuthi abafana namantombazane sebexoxa ngokuthexaxa ocingweni ngeshwa ngeke kube nawo amandla okuvimba qobo lokho ukuba kwenzeke ngoba imvelo imile ekuxhumaniseni owesilisa nowesifazane. Nokho kumele uvume uqonde ukuthi akusefani nezinsuku zaphambilini ngokwendlela intokazi nensizwe babexoxa ngayo. Uma ingane zizoba namafoni azo, kumele uyifundise ngobuchule ngoxhumano oluba kumfana nentombazane babe nomoya wokwahlukanisa. Phela izingxoxo zezocansi zizingxoxo ezivelele kwezobuchofochofo, okumdibimunye futhi nange-inthanethi. Uma kukuthi awuvamisile ukuxoxa ney'ngane zakho ngezokuxhumana kwabobulili, ezokuphepha nobumsulwa bezocansi, kungaba isikhathi esihleke lesukwenza. Khona selapho nje, phela iy'ngane zakho azazi ukuthi wena njengomzali unelungelo lokubheka ama-cellphone azo ngokwama-calls nama-message azo nanoma yini enye eziyenza ngefoni nanoma ngasiphi futhi isikhathi. Akusikho ukugulukudela lokho kwi-privacy yabo, kodwa yindlela yokubaphephisa nokubaqapha. Uma usafuna ukufunda nokucwaninga ngalesi hloko ngokuthe xaxa, sicela uvakashele iwebsayithi yethu ethi safamily.co.za. La khona uyothola indathane yemibhalo neyinsiza ezingakunceda ukuqonda le ndima nomndeni wakho. Sithemba ukuthi imigomo ebekiwe ngezokuxhumana ekhaya izokwenza ugcine umndeni wakho uphephile, uvikelekile kwicala lobubi bezobuchwepheshe ekhaya. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.